Yeah.
Best vibe.
You know, this is the time of being serious. But I don't know whether I'm serious or I'm not. Hopa, tell me my brother. Popote kambi, yeah. Kambi popote. Popote kambi, yeah. Kambi popote. Popote kambi, wait. Kambi popote. Popote kambi. Kambi popote. Boda boda kambi. Machinga kambi. Mama ntilie kambi. Bajaji kambi. Saidi ya fundi kambi. Mboga mboga kambi. Kuchoma mahindi kambi. Fundi viatu kambi. Watu kubize kiguu na njia kudaka michongo. Na penye nafasi wanangangania wa make it bingo. Wengine wazazi walishajifia no kinu wa mgongo. Malezi ya bibi kajichokea mladi ni gongo. Kipao mbele ni mkwanja, akili ya kondo kilanja. Webeba kwanja, kata nyasi ya kiwanja. Kushinda home so ujanja, uza tawanja. Kila kazi we chinja, kipata pesa piga binja. Shula kazi kama zinja, meskofu kama ninja. Kazi na sala tupate do, do. Hakuna kulala no bisho. So, ujinga maradhi kwetu ni so. So, umasikini sema no, no. I wanna make money like Jay-Z, yeah. I don't care what people say to me. That I can and afraid to be, yeah. What I can and I wanna be. Bullshit them motherfucker. Bullshit them son of B. I can't be less on hustling. I can't be less on struggling. Popote kambi. Kambi popote. Popote kambi. Kambi popote. Popote kambi. Kambi popote. Popote kambi. Kambi popote. Kwenye mvua kali jua kali na baridi, lakini bado wahuni tunapigana sana. Tumbo njaa kali kupata nzala, tunabudi bado kiubishi tunapambana. No man no love kaka. Without my love is joker. Get money cool down mister. Watajileta wenye too faster. Kupaka rangi kambi. Uza karanga kambi. Ulanzi komoni kambi. Mkokoteni kambi. Uza masalu kambi. Juma chakavu kambi. Tembeza mchicha kambi. Gonga box kambi. Mchagua jembe si mkulima mini vyo. Mchagua kambi si kamanda ni chogo. Tumeumbiwa kupamba na kijogo. Tukimbize ndio tupate mafao. I wanna make money like Jay-Z, yeah. I don't care what people say to me. That I can and I fail to be. What I can and I wanna be. Bullshit them motherfucker.
Bullshit them son of B.
I can't be less on hustling, yeah. I can't be less on struggling. Popote kambi. Kambi popote. Popote kambi. Kambi popote. Popote kambi. Kambi popote. Popote kambi. Kambi popote.